radios de América. Presenta, yo para el tiempo. Pedro Hadid citou a vida, né, etc., uma mesa do Senado com uma hora de uma hora de uma
Negro. Alexandre Kapambu tujye kwa Nishime Alexi kaza mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyawe.
Ndagira ngo mbaze umunyamakuru uri mu Bwongereza ese hari foto ya bimwe no gukora agaciro cyane abakozi b'igihugu mu gukora ibyo bimwe umunyamakuru kuri we arabibona
urakoze wowe uvuye kuri i Remera muri Gasabo bantu baraho ngaho i Remera bose ubasuhuje ko mudukurikira mu gihe kiri cy'amerika
Belarusi uziko Belarusi mu cyongereza Belarusi mu gifaransa uziko ari cyo gihugu cyafashije cyane Uburusiya kugira ngo bushobore kwinjira bibworoheye muri Ukraine ukura ku bihana indibi ku mu majyaruguru abo rero nabo ntabwo batumiwe birumvikana n'uburenganzira bwabo buri wese atumira abashaka mu birori bye impamvu batanze ni uko batashuraga kubatumira kubera icyo kintu hanyuma rero ku ruhande rwa Ukraine President Zelensky ntabwo yashoboye kuza ariko ntekereza yuko iyo ataba ari ku rugamba ubona ko ari umugabo ushaka kuba ari ku rugamba cyane yenda yashobora kuba yari kuza ariko yohereje umugore we nahamubonye namubonye no kwisi umugore we yarahari nabiguhamiriza uwo nguwo yarahari nibutse yuko Zelensky hano nta magambo ahari ariko ari azafata ijambo mu nama y'umuryango w'abibumbye ibutangire New York hanyuma rero icyo kibazo cya bisi uvuga nongere ngisubiremo niba utari wacyumvise nagira ngo nkubwire yuko umuntu wemerewe kuzagenda n'imodoka ye ni umwe rukumbi ni perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ntabwo yigeze yanga kugenda na bus yavuze ko atagenda na bus urumva rero biratandukanye kwanga no kuvuga uwo yavuze ko atagenda na bus kandi barabyubahiriza uwo wundi waba baranze kugenda na bus uwo nguwo ntabwo muzi ntabwo nagira icyo mvugaho urakoze
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi kumwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Veniste Nshimiyimana inyumva nkumve muri studio z'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza reka twakire Cyril Muvunyi kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika
amahoro amahoro
yego ikibazo cyawe naho uherereye
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ariko ese mu yanyu kuko mu Rwanda ntabwo aho ndi ntabwo turi kubumva kujana na kane n'ibice bitatu. Kumunara biri ntabwo bimeze neza birimo birakorora. Ntabwo biri kumvikana mbaje no nabandi bantu bari mu zindi ntara nyine mu bice birenze aho ndi bambwira ko ari ikibazo nyine gishobora kuba ari ikibazo cy'umunara nyine sinzi ko muri buze kubidufasha mu ntabwo turi ubu ngubu natanga igitekerezo nabaza ikibazo wenda cyabajijwe n'abandi ibyo numvishe n'ibyo wenda mbavuze ndi ku murongo naho ubundi nta kintu na gito turi kumva kuri FM
ubwo ikoranabuhanga ntimujya inama buriya hagomba kuba hari uko byagenze mu cyumba amajwi asohokeramo ariko icyo nakwizeza nuko hariya ku buhanga bw'ibyuma ndahabona Patrick Arimara akora registrement ku buryo iki kiganiro kiraza kongera gihite mu majwi ayunguruye uko byagenda kose iby'ikoranabuhanga n'ukugerageza abantu bagakora ibishoboka ubwo kirabaje ko ibyuma byadutengukiye kuri uyu munsi twari dufite ikiganiro kidasanzwe ariko wakomeza ukabaza ikibazo cyawe hanyuma turaza kongera duhitishe kino kiganiro n'amajwi ayunguruye n'ibimara gutunga
yego ikibazo nagira ngo mbaze Veniste ni kubijyanye uretse ko na mugenzi wanjye iki kibazo yakibajije ariko nibaza ku ruhare rw'abaturage batuye mu Bwongereza kuko urabona isi yose yakoraniye mu Bwongereza nyine gutabariza uwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yibaza nti abaturage baho bimeze bite byifashe bite umutekano waho wifashe ute nagiye mbikurikirana kuri Facebook ku mbuga zinyuranye ariko ntabwo nabashije kuba namenya ngo nyuma yaho nyine inyuma yaho ngaho izo gahunda ziri kubera nyuma yaho umwuka waho wifashe ute umutekano waho wifashe ikindi kibazo nageze ni ikijyanye n'uriya muntu wafunzwe ngazira kuba yaraciye uruhande rw'umugogo umwamikazi nyine byo biba bisobanuye iki se yazize iki niyihe mpamvu yabiteye ese ahanishwa igihe kingana iki afungwa igihe kingana iki byo biba bimeze bite ibyo bibazo nibazaga murakoze cyane
Cyril Mufunyi abaturage b'Ubwongereza nagira nkubwire ko niba warebye neza wabonye ukuntu ibyo bakora babikorana ubwitonzi bwinshi bari ku murongo batavunda nagira ngo nkubwire akantu nkigera mu kino gihugu natangazwaga no kubona abantu bahagaze aho bategera za bisi uramaze kumenyera aho ngaho mu Rwanda nawe ubwo ngubwo abona barahagaze bategereje za bisi nk'ibadicyo barimo bakora sinkamenye ko bategereje bisi bari ku murongo abongeza n'abantu bafite mu muco wabo gutegereza bafite mu muco wabo kwitonda uyu munsi rero wo ni umunsi mu buzima bwabo bahariye umwamikazi iwabo mu ngo nta kindi gihari uretse gutekereza gusezera gutabariza mu mahoro umwamikazi umutekano rero uvuga umutekano wabo kino gihugu n'igihugu kirinze cyane ni igihugu gifite umutekano noneho nagira nabivuze ntangira n'ubwa mbere navuze yuko ibyo nabonye bigomba kuba ari ibintu by'ikinyejana tuzangira tutegeza ibindi binyejana kugira ngo tubone nk'ibi aho igihugu cyakirira rimwe abakuru b'u Rwanda na gutya kikakirira rimwe abantu za miliyoni bari mu mihanda nagira nkubwire tabunga ubona muri mu mujyi mu murwa mukuru no mu yindi mijyi yaba Birmingham yaba Newcastle yaba Edinburgh yaba ahantu hose barimo barasezera ku mwamikazi ubu ni ubwami bugizwe n'ibihugu bine nkakubwira rero yuko uyu mutekano ubona bafite ibituze bafite babikomora ku muco wabo wo gukora ibintu bitonze kandi nkaba nakubwira yuko umutekano wabo kuko urinzwe nta cyawuhungabanya nkawa umunyarwanda
na dijwi rya Amerika vigira i Washington DC. Jenista nshimimana ku isaha 9:42 yaho ngaho i Londres, saa 4:42 ya hano Washington DC, harizo saa 10:42 zo mu Rwanda. Umugogo w'umwamikazi uracyatembera hariya utwaye aho bajya kuwutabariza. Waruvuze ku kintu cy'umutekano, ndumva ko aho ngaho hari imikino ku bakunda umupira w'amaguru ibiri yose yasubitswe kubera ko abagombaga kurinda umutekano batashoboye kuboneka. Ibyo nabyo hari icyo biziho?
Nabyumvise kimwe namwe kandi birumvikana. Ngira ngo si umupira gusa uyu munsi nababwiye yuko ni umunsi bagize umunsi w'ikiruhuko kugira ngo ari amashuri afungwe, ari amangazini afungwe, ahantu hakora gusa ni ahantu ha ibigo bicumbikiye kandi byita ku bantu bageze mu zabukuru. Ibyo birakora nakugira ko bitaro birakora ariko nabyo ntago bikora ntago bikora byose ku buryo bwuzuye. Urumva rero gucunga umutekano w'abantu ibihumbi 40 cyangwa 60 biri kuri stade iyi n'iyi bakina umupira kandi hari abandi za miliyoni bagomba guheretabariza umwamikazi mu ituze amahitamo yaje byabaye rero ngombwa yuko bahitamo kugira ngo batabarize umwami mu ituze uwo mupira ukazakinwa ikindi gihe. Mbonereho mucyagoma nsubiza agace ka nyuma Cyril Muvunyi yarabajije kariya kabazo kuri ya muntu washatse kwijugunya ku mugogo w'umwamikazi bakamuramira bakamubaza ikimugenza kugira ngo bisobanuke neza kubera impamvu z'umutekano. Ntabwo biramenyekana niba uwo muntu icyari kimuri mu mutwe, hari bishobora kuba yari ashatse kumwijugunyaho kubera urukundo amukunda avuga ati reka mwiteho umuntu utinyuka ibintu kabiri yashobora no kuba arwaye mu mutwe nta wabimenya icyabimuteye nta wukizi abazakora iperereza n'abashinzwe umutekano n'igipolisi kibishinzwe kizamenya icyamuteye gukora ibyo ngibyo igihe abandi bose batambukaga bitonze basezera ibyo rero ni ugutegereza hanyuma tukazareba icyo abashinzwe gukora iperereza n'umutekano bazabivugaho
urakoze Veniste Nshimimana nibutse bateze amatwi radio ijwi rya Amerika ko ari igikorwa gikomeza abanyamakuru bo hirya no hino ku isi bari aho i Londres mu Bwongereza barakurikirana iki gikorwa ndababona hano bagenzi bacu barimo kugenda babigeza kubabakurikira hirya no hino ku isi natwe hano ku ijwi rya Amerika turaha babereye i Londres mu Bwongereza ni Veniste Nshimimana nanjye hano i Washington DC muri studio ya karindwi ndi Jeffrey Mutagoma. Veniste, hari abantu bagiye bagaragara mu minsi yashize bamwe bafite ibyapa birwanya ubwami abandi bavuga yuko bukwiriye gucika ndetse bagaragara mu gihe umwamikazi yari yatanze batangira kuzamura ibyo bibazo mu gihe mu by'ukuri navuga ko cyari kinyuranye mu kuko njyewe mbitekereza ariko ubu niko babyumvaga bo. Ubu ngubu hari ibintu nk'ibyo byaba byagaragaye ahariho hose mu Bwongereza, haba hari abantu bakoze imyigaragambyo cyangwa bagaragaje yuko ubwami bukwiriye kuvaho cyangwa bose bunamye baravuga bati reka tureke ibanze byerekere.
Kugeza ubu nta makuru yari yangeraho yahabaye imyigaragambyo yamagana gutabariza umwamikazi, nta byabaye, niba byabaye ntabwo biratugeraho nk'abanyamakuru kugira ngo tumenye dushobora kubibagezaho. Icyo nakubwira ni uko ibyo uvuga kuko byarabaye abantu bamwe n'ejo abantu ku maradiyo na hano ntabwo ari ibintu abantu batinya kuvuga. Hari abantu bavuga ku bwami bakundaga umwamikazi Elizabeth wa kabiri ariko ko ubwami batabushaka, ntabwo bavuga ko badashaka umwami Karoli, bavuga ko badashaka umwami, ariko abo bantu ntabwo ari benshi ugereranije n'abashaka ubwami. Kandi ariko si ugushaka ubwami bw'Ubwongereza, ni ibintu biri mu muco wa Bwongereza. Ubwami bwa Bwongereza ntabwo ari ikintu wakwikuraho kubera ko ni ikintu kibafitiye ishema, kibazanira ishema ryinshi. Urebe wabonye ukuntu bambaye, urabona ukuntu ubona ibintu byabo ukuntu babikora. Iyo bakoze igikorwa nk'iki wakubwira yuko mu kanya navugaga yuko hari abantu barenga miliyari enye ku isi yose bareba uyu muhango, bivuga yuko umuntu nk'uko bikorwa televiziyo irimo ibigaragaza ugufite kubyungukiramo. Nagira ngo rero nkubwire yuko Abongereza bafite uko bungukira mu bwami bwabo. Ubwami barabukunda kubera ko bubafitiye akamaro, ariko ni ubwami bwemera yuko umuntu avuga icyo ashaka. Ngira ngo byagaragaye n'umwami Karoli wa kabiri yahise abivuga akimara kwima ingoma, avuga umubyeyi we avuga yuko azagira ikirenge muke, kandi avuga yuko ubwami azagerageza kubusura. Ikindi abantu benshi hano bashyira mu majwi cyane baravuga bati turabukunda ariko n'ibyitunge, turabukunda ariko n'ibyitunge, ntabwo tugomba guhora dukora tubatanga amahoro yo kubatunga. Ariko nakubwira yuko umwami Karoli wa gatatu nta gahunda afite zo gukomeza gutungwa n'amafaranga atanzwe n'abaturage, kubera ko nakubwira yuko ubwami bufite amafaranga atari make abarirwa muri za miliyari, ku buryo rero ntabwo bakeneye ayo mafaranga atangwa n'abaturage ariko ibyo ngibyo n'umwami uzabigena afite ukuntu azabigena kandi afite ukuntu ashaka kugira ubwami yegereye abaturage nk'ubwagira mwanamubonye kuva ibi bibara ubwo bwose yari afite intimba ku mutima ariko buri munsi yarasohokaga akajya kureba abantu baje kumuyagira abantu baje kumutabara agasohoka akaganira nabo ejo ukabona ibikomangoma hari na William barasohotse bagiye kuganira n'abaturage ndetse bakikijwe n'abagore babo biriya byose byari ukugaragaza yuko ubwami buje ni ubwami bushya ni ubwami moderne itandukanyirizo ni uko uyu mwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwami bakuze babona bakuze bazi wabakoze wabahaye byose yabahaye kwiga mbese nta wundi bazi ariko nanone hari hashize iminsi umwamikazi yarateguye kuzasimburwa azuzamusimbura amutegurira icyo wabonaga yuko Karoli ibibazo by'urubyiruko arabizi Karoli wa gatatu umwami Karoli wa gatatu ibibazo by'urubyiruko arabizi ikibazo cy'ubu cy'imihindukire y'ibihe ikirere arabizi ikibazo cyo kurya nabi cy'abantu barya ibiryo biriya baba barahinduye barashyizemo uturemangingo dushya dutuma bikura ari binini ariko imbere nta kirimo bishobora no gutera indwara ibyo arabizi ndetse afite na famu ye uyu Karoli rero ashaka ubwami bushya abantu bibonamo ubona ko yashyize imbere abahungu be cyane kubera ko abahungu be babibonamo ndavuga hari na William nawe ubwo ariko yazanye amagambo akumuriza amagambo asa nayo umubyeyi yakoreshaga yo kuvuga ati turi hano kubera mwebwe hano rero nubwo bwose hari abavuga yuko ubwo bwami batamushaka ubwambi ahantu hose bibaho ariko rero ntabwo bivuga yuko wabibonye ubaze miliyoni z'abantu bari hanze ubaze miliyoni zatabaye ukabara n'abo ngabo bavuga aho baba bari icyo batekereza kandi bafite uburenganzira ntabwo imibare yahura ariko muri demokarasi kino ni igihugu kireka buri wese akavuga icyo yiyumvira wa mugani icyo atekereza kandi rero ibitekerezo burya nibyo byubaka
nibyo byubaka Venuste Nshimiyimana ndabona ahangaha umugogo w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ugeze ku ngoro ya Windsor mu kanya gato ya umuryango we urabakira muri kiliziya ya mutagatifu George ariko baracyari mu mbuga baratambuka ariko bagana kuri iyo ngoro radiyo ya Amerika natwe turakira Emmanuel Ikaze mu kiganiro muri Sanga unyarutsa kuko dusigaranye iminota 7 gusa
murakoze cyane
murage Manuel cyo murage cyo ndareka Veniste abitubwire kuko niwe uri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza amazeyo n'igihe kinini ku buryo ashobora kuba abona icyo Afrika wenda ishobora kubigiraho ariko nagira nkubwire ko kuri icyo cyakabiri wavugaga twagitinzeho cyane rwose twakimazeho iminota hafi nka 15 Veniste asobanura yuko abakuru b'ibihugu bose ndetse n'umwami w'abami wo mu Buyapani bose bafashwe kimwe kubera impamvu z'uko ibintu biteguye atari ukubera irindi vangura iryo ari ryo ryose Venuste Nshimiyimana agize ati Afurika hari icyo yakwigira ku bwami bw'Ubwongereza
nta hantu umuntu atakura isomo ahantu hose umuntu arahigira ariko ngira ngo ibihugu bisigaranye ubwami muri Afurika ntabwo ari byinshi hari Maroc muhanga ho haruguru ukamanuka hepo ukabona na Lesotho nimba ntibesha nibyo bihugu byonyine bisigaranye Eswatini nibwo niko yitwa ndakoni Eswatini kaka gabgami buto ya muri hagati hadiya muri Afrika yepo urumva rero niba hari ubwami bubiri busigaye gusa muri Afrika ntabwo twavuga ngo Afrika izigira iki ku bwami bw'Ubwongereza mushobora kugira icyo bwi Afrika ya hari isomo yavana mu mitegekere kubera ko umwami kazi yari umukuru w'igihugu akagira ministeri w'intebe nufata igihugu gifite perezida ugafata na ministeri w'intebe aho wakuramo isomo ariko nanone ntabwo byahura kubera ko uyu mwami wa hano aruvuyeho n'umusimbuye ntabwo bivanga mu mitegekere mu mikorere y'imitegekere y'igihugu ntabwo baha amategeko ministeri w'intebe ariko nyamara ariko perezida wundi we abwira ministeri w'intebe we amuha inshingano akamubwira n'ibyo amutegejeho azakora nubwo bwose umwami kazi hano abikora ariko ntabwo yivanga hano rero amasomo twakuramo ni amasomo ya demokarasi ameze gute simbona ushaka kugana ikino n'igihugu kigendera gishyira imbere cyane uburenganzira bwa kiremwamuntu niba muri Afurika yenda bitarahagera nicyo umuntu yahigira biraruhije kugira ngo umuntu agereranye ibintu bitari kimwe rwose sinzi niba ndimo gusubiza neza ariko birimo birangora kugira ngo ungereranye ubwami n'ibitari ubwami ibihugu byinshi biri muri Afurika n'ibihugu bigendera kuri Repubulika ku matwara ya Repubulika icyo gihe rero umukuru w'igihugu wacyo n'umwami w'umukuru w'igihugu ntabwo baba ari kimwe ntabwo imitegekere n'imikoranire n'ubutegetsi nibwo ntabwo ari kimwe ku buryo ariko icyo navana ubwo kuri uyu munota umwe icyo navana ku byabaye umunsi isomo nakura muri Afurika ni ugutegura ibintu neza bikajya ku murongo akavuyo gake ibintu ukaba wakwakira abantu ntihagire abakomereka ntihagire abavutswe umutekano ibintu bitagenda uko byagategurirwe neza nta muvundo reka ngaho rwose iryo somo nawe wihera amaso urebe uko ibintu byatangiye kuva mu gitondo kugeza ubu